mukwano gulinga lujegere muno nga kubera ku lusegere bwe kukutuka kulumwa kwa nsekere kimanyi bakumenya bakulekosa mba omutima bagwonoona kankugyeyo mu busemba kankuwera bukuba nyingi gyenina bambituka nasasira omukwano gugulimbika bangi banduka naeze wendi mukwano gunze wendi talikulaga mpisambi bangi banduka naeze wendi mukwano gunze wendi talikulaga mpisambi bwebukyuka ne bugenda eyali akwagala teyakukyawa omukwano gwakwegula kweguya tutware komu sinema obonyize tukuba kwe mukwano gwe nkusuubiza tulo mukwana bo bafere bakwesi bakonge enjegere baveka bo bafere batete bakulumye ensekere nono bangi badduka naeze wendi mukwano gonze wendi talikulaga mpisambi bangi badduka naeze wendi mukwano gonze wendi talikulaga mpisambi kimanyi bakumenya bakulekosa mba omutima bagwonoona kankugyeyo mu busemba bwebukyuka ne bugenda eyali akwagala teyakukyawa omukwano gwakwegula kweguya tutware komu sinema obonyize tukuba kwe mukwano gwe nkusuubiza tulo bangi badduka naeze wendi mukwano gonze wendi talikulaga mpisambi bangi badduka naeze wendi mukwano gonze wendi talikulaga mpisambi.